kusa kulusozi ruli olw'ennaku ye gologosa obulumi n'okuswazibwa okungi gologosa netumamirwa okusonyiwa ehe
gologosa kulusalaba guli omuwanvu gologosa okwagala kuntede bulumi gologosa bwebulamu mukufa
gologosa mukizikiza kijjada musana Gologosa, teyalina musango mukwano Gologosa, chovola banga nyimba
Musalaba, ewe walesubi Musalaba, ewe nalokolewa Musalaba, ewe walesubi Musalaba Omusango gwali gusinze iye eri mu lusuku iye jaja bwe yasobya fena twali bakufa bange iye choka Yesu 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 nandokola ye yasasule banja nali bakufa bange musajja Yesu oyo nyibe
Gologosa, 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 Gologosa.